exclusive from ZambianMusicSite.com.
Yes, I cover my love, love. Vima vota. Yes, I go kusaki la conchito. Vima vota. Banzanga bangena move kwati. Yanga ni yokosa. Banzanga bangena nchito. Ine yanga ni yokosa. Ambuye yeso. Ushe ine narishama. Ambuye yeso. Bantu vanga vima jama. Ambuye yesu. Sanita ilila mchaka chanyo wani. Ambuye yesu. Sanile kilila mchaka chanyo wani. Laka nipeze chikwati naine. Mchaka chanyo wani. Nipeze nchito naine. Mchaka chanyo wani. Maka nigule bima naine. Mchaka chanyo wani. Nimangeko manshoni naine. Mchaka chanyo wani. Nikaesa kusakila ko wifi. Ama ni player vimaluka. Kuona monga ni mwai nangena konchito. Na dabwa wanipisha. Ine nikaesa kusakila ko mwana 6 months mimba ya shoka. Ine ni maesa kupanga ko business. Koma imaluka. Pepa life yanga isankale mupala leo lainzi. Kuti satana azifaka po matanzi. Iza balansa na imwe. Tata. Ambuye yesu, sanita ilila, mchaka chanyo wani. Ambuye yesu, sanile kilela, mchaka chanyo wani. Laka nipeze chikwati naine, mchaka chanyo wani. Nipeze nchito naine, mchaka chanyo wani. Maka nigule bima naine, mchaka chanyo wani. Nimangeko manshoni naine. Mchaka chanyo wani. Ine nilimonga Noah pamanzi. Mchaka chanyo wani. Nilimonga David na Goliati. Mchaka chanyo wani. Ine nilimonga Yona mchisumba. Mchaka chanyo wani. Nilimonga Samusoni na Vimpambu. Mchaka chanyo wani. Ine nilimonga Aizila Elia tuluka kwegipito iwe.
Ine nilimonga Yesu wana mupanji. Komana ukazu
Mwe yesu Sanita ilila Mchaka chanyo wani Mwe yesu Sanile kilila Mchaka chanyo wani Laka nipeze chikwati naine Mchaka chanyo wani Nipeze nchito naine Mchaka chanyo wani
Maka nigule bima naine
Mchaka chanyo wani Nimangeko manshoni naine Chanyo wani.
One touch. Here's a new baby.
Yeah.
It's the real
on the yes, my boy. Uncle Pia, see you. Zambia, Malawi. DJ Yoga, man. Chris One.